nkubidde mu kaseera kennyini wandowoozezza mu kaseera kennyini ke nkwetaaga eyewammwe muli mutya eno wali embeera biro bya muliro ne sitaani alwana byetuzimba zimbulula byetusereka nga binjayo byetuzimba sibamu omuguwa abisike paka ku ttaka waliwo kyempitamu pita mu mbeera lugendo luno luzitoyeemu munnange nsabira olinaaseka olw'okuba mpita mu mbeera sitaani anoonya ki ku mwana wange nejjajja n'abuuza sitaani anoonya ki oli gye yavudde okwata omwana munnange simanyi namunta namusuula ku kyaki munnange simanyi biro bya mbeera munnange nsabira dumba jjajja mugambe teyeeralikirira senta muntuleke mugambe teyeeralikirira enkuba ketonye munnange ejja kukya nze nazimbibwa kulwazi newanonja kuyitawo nazimbibwa kulwazo edda nedda newanonja kuyitawo wakisanje enkuba ketonye omusana kagwake nze nazimbibwa kulwazi newanonja kuyitawo laba nazimbibwa kulwazo edda nedda newanonja kuyitawo wakisanje enkuba ketonye omusana kagwake sitaani osadde nnyo nze bwe nalokoka seelokoza bwe nayatula seeyatuza bwe nakyuka nakyukira ddala 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 paka mu ggulu bambi bansanyula balokole ba luno bansanyula bali bayebeyebe balokole bipapula bamumaviza anaavuma yesu namwogoloza nasuula alwawo okufumbirwa navuma yesu namunyunguza nakanyuka bamumma omulimu navuma yesu namwogoloza nasuula kino kirango eri sitaani n'emizimu gyo gyonna kino kirango eri sitaani n'amayembe eri efujjo kokole lujja kukyojjakuwa nze nazimbibwa kulwazi newanonja kuyitawo nazimbibwa kulwazi edda nedda newanonja kuyitawo kuba ketonye omusana kagwake nze nazimbibwa kulwazi newanonja kuyitawo nazimbibwa kulwazi edda nedda newanonja kuyitawo enkuba ketonye omusana kagwake newanonja kuyitawo ye kulwaki neelereja naawe kulwaki kulwaki nyomba naawe nga talina katonda kulwaki ntuyana naawe kulwaki mu linnya lya yesu alwadde kampulire ng'ogamba ennyumba eganye kampulire ng'olangirira tuyana nawe kulwaki alina sirimu kampulire ng'ogamba fizi gwe zibuze kampulire ng'olangirira ayagala okusoma kampulire ng'olangirira anonye omulimu kampulire ng'ogamba nja kuyitawo.